Remember where you come from. Zambian music proper, don't see old.
Nifuna tisi vane na futi ticheze kona futi baby we niwe na sala. Tisi vane na futi ticheze kona futi baby we niwe na sala. You blow my mind. Kukampena ine akodi sumaona natulo sintuona mumuti mamuli malilo why January February to December ndiwe ni mangala ni maimekeza kulipe wina ndiwe ni machetekeda nifuna tisibane baby tisibane na futi ticheze kona futi baby we ndiwe na sala. Sivane na futi ticheze kona futi baby we niwe na sala. You blow my mind. Umwetu lila. That's why ningo limbikila. Kale zasi niza kulekelela. Nawache nifuna pari we niku kotana we. Kotana we baby. Kulipe wina niwe ni machetekira. Nifuna tisibane baby. Nifuna tisibane na futi ticheze kona futi baby we niwe na sala.
Remember where you come from. Zambian music published. Don't see old.